sick message. Landlord, take it easy. And Makira jumitungo korot pangi ayo begi chide timingi nyo simu maloyo palandeni your rent will go up and up and up. Wiji will ni kur, kur panambu chakre sawa beach. Kurpa ufa jumitungo ni kero kora. Sawe nkwa miti ni woni. Wedu ni cheka chile la isagati. Tumwe kwa donga tugola kukweno chon. Ni rent pagio.
Beggar.